o me afoi ka agaptam ebwa o me
umama that's my birthday is coming up
mamona jamfu banzima umama
6 points.
Download it from
ilovesmusic.com.
Good looks, demi romo shopping. We mwaume, na gelo umo palo saka. So mwaume, ole fuera size 6, rusa pato. Mwaume, wama boring story. Mwaume, tawako atapo na morning glory. Mwaume, kula na pomusero. Mwaume, ole liana breakfast, tuluchero. Mwaume, ziwe, odina drama. Mwaume, faika, bata toma baby mama. Mwaume, ukesho mone. Mwaume, none nkongole.
Mwaume, takote na story.
Socks yaonekana clean. Mamona ti my father is alive. Mamona funika cheni shiba tate wako bana.
Iwe.
Mamona ati naenda kusamba. Mubaba shop na fake dimwe baba bra. Mamona na perfume na roll on. Mamona funika cheku nunga chive na gadobo. Mamona ti I'm not feeling well. Nikudwala chewa mwari lano enda cheku hell. Mwaume taro wala potu swende. Mwaume aletu wakatapa muka vende.
Mwaume takote na story. Mwaume yate nimbele nsoni. Mwaume yate baby I'm sorry.
No, Mwaume hata I live with my parents. Awe woi gona panja. Mwaume has to parent. Mwaume ni Samson. Kulwa nengalamu. Ni gunman. Nena takari pile nsalamu. Mwaume hati it's my first time. Committed mu love. Awe just commit crime. Mwaume ni kufa na njala. Sakutia hungry lion. Asheta chefi miala.
Mwaume takote na story. Mwaume hati nimbele nsoni. Mwaume hati baby I'm sorry.
Serious guys.
Mwaume na kefu.
Download it from ilovesmusic.com.
Na six pack.
Na yoni stable.